man a bless the lap on the gate and souls on the wall, you know. Guardian angel, Jim and a bunch are talking about Rhodesia.
Mungu anashanga kuna nini kwa wanadamu mbona tunatumia atupavyo tofauti nae. Mungu anashanga kuna nini kwa wanadamu mbona tunatumia atupavyo tofauti nae. Tunatumia machozi kwa ajili ya uchungu badala ya kutumia kwa ajili ya ibada. Tunatumia huzuni kwa ajili ya changamoto zetu badala ya kutumia tunapoona dhambi duniani. Hata gani we kuhuzunika kwa ajili ya ahadi zake kwamba umengoja sana. Haja gani we kuhuzunika kwa ajili ya ahadi zake kwamba umengoja sana. Machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo atimize ahadi zake. Machozi ni ya ibada, machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo akutende kwa wakati wake. Rudisha machozi yako mahali pake, mana ye yupo asitimize ahadi zake. Rudisha huzuni yako mahali pake, mana ye yupo akutende kwa wakati wake. Yupo Mungu, yupo na anatimiza ahadi zake. Mina kuimiza kwa neno lake, hata kunyoshea mkono wake ukufikie. Machozi yako yawe ya ibada, msifu kwa siku aliyoifanya. Machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo atimize ahadi zake. Machozi ni ya ibada, machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo akutende kwa wakati wake. Rudisha machozi yako mahali pake, mahali pake yupo asitimize ahadi zake.
Just enter his gates with thanksgiving in your heart, 'cause this is the day the Lord has made. You will rejoice and be glad in it. Just enter his gates with thanksgiving in your heart, 'cause this is the day the Lord has made. You will rejoice and be glad in it.
Machozi yako mahali pake, mana ye yupo asitimize ahadi zake. Rudisha huzuni yako mahali pake, mana ye yupo akutende kwa wakati wake.
Yes, sir.